Beka nyama za keza, kombona wishimye, niki cyabiguteye ngo natwe tugufashe, erega niko mpora mwabanyeshuri mwe, iyo mbona mukina numva nabakinamo, ujye uza twikinire ntabwo bibujijwe, yenda waza twigisha kuguruka nkawe, kuguruka nkawe.